What shall we do now?
What we there for the place that we make them dead?
Big
comes in that dead.
Tramp.
Cindy Funawina. Cindy Funawina, my baby, he went the end in Bambande. He went in my own, I win, or some of the can go match it on Sunday. Atana nawe, atana nawe mama, atana nawe poti ndiwe wanga. Nde, ukandipasa to love him, nane ndikupasa yanga. Uka usase zako zaine, nane ndia uzanga. Atana nawe, atana nawe mama, atana nawe poti ndiwe wanga. Tandi londole paguwa, ndalumbila mtima ulishua. Olo litaomba zuwa, sinza kusia utatua. Iwe, zakala nawe, zakala nawe mama, zakala nawe, iwe viva.
Samati wele lopondo, akati wana mtima wao makunda. Yeah, sanjeja nintenda, kwa mbili ya vuta kuchiza. Masala mazulozi uwona ukadwala nizi kuchengeta ukamalila niza kutunduza. Oh mami, zakala nawe, take you far away, ikasambile kukata be.
Fine fine lady, I wanna see you on a daily. Iwe ndichi ten pateni, I promise I no go change on you. This your ways, I'm loving all this your face. And I never ever complain. So same way when this is one year. Tandi londole paguwa, ndalumbila mtima ulishua. Ololita omba zuwa, sinza kusia utatua. Iwe, zakala nawe, zakala nawe mama, zakala nawe, iwe diwanga. Ukandipasa to loving, nane ndikupasa yanga. Uka uza zinza kwa zaine, nane ndia uza anga.
Watch a manastar.